Iyi ni radio ijwi rya Amerika yumvikanira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mwese abatwumva ndabasuhuje kuri mikro Netienne Karekezi hano i Washington.
Dusangira ijambo.
Uyu munsi ku cyumweru tariki ya gatatu y'ukwezi kwa 11 umwaka wa 2013 Kaminuza Nkuru y'u Rwanda yujuje imyaka 50. Kaminuza Nkuru y'u Rwanda yatangiye ku itariki ya gatatu y'ukwezi kwa 11 umwaka wa 1963. Mwese abize muri Kaminuza y'u Rwanda mbifurije umunsi mwiza. Ahubwo mwese ndabasuhuje buri wese yihe rimwe ryaba irikonje cyangwa irishyushye. Mu kwizihiza iyi sabukuru y'imyaka 50, bamwe mu Banyarwanda bari hirya no hino ku isi bizihije uyu munsi. Umunsi mukuru ejo kwa gatandatu wabereye mu mujyi wa Ottawa muri Canada, igihugu wabaye umuyobozi wa mbere wa Kaminuza Nkuru y'u Rwanda Padiri George Henri Lévesque yavukagamo. Umunsi mukuru kandi wijihijwe kuri Kaminuza Université Catholique de Louvain mu Bubiligi. Muri uyu mwanya natumiye abashyitsi banyuranye bize muri Kaminuza Nkuru y'u Rwanda. None nyuma y'imyaka 50 irangiye, hari abagize bati dusubize amaso inyuma. Muri abo
nitwa Eugene Shimamungu, ndi umushakashatsi mu byigandimi n'umushyikirano ubwo ni communication. Nkaba ntegeka n'inzu y'ibitabo maison d'édition hano mu Faransa yitwa Edition Source du Nil.
Ndabasuje cyane bwana Shimamungu Eugene, muraho cyane.
Mukomere cyane tsine.
Muri umwe mu bantu bwana Shimamungu bafashe ya mbere mu kwifuza kwizihiza isabukuru bita ya zahabu y'imyaka 50 Kaminuza Nkuru Rwanda ishinzwe. Namwe mwize muri Kaminuza Nkuru y'u Rwanda?
Nize muri Kaminuza i Butare, nahinjiye mu kwa 1979, hanyuma nza kwimukana na Nyakinama njya muri Université mu Nyakinama, ariho narangirije muri 1984.
Mwafashe iya mbere mu kuzirikana iyi sabukuru. Impamvu nyamukuru yatumye mutekereza kugira ngo muri mu Burayi nk'uko babivuze ntimuri mu Rwanda kugira ngo mwizihize muzirikane imyaka 50 ya Kaminuza Nkuru y'u Rwanda ni iyihe?
Abantu bategeka inzu z'ibitabo burya bakubwira amabanga menshi. Igitabo cyanguyeho gutya cyanditswe na Leonardo Nduwayo Docteri, cyavugaga amateka ya kaminuza. Ubwo ndiho nkosora tuvugana nawe, nuko turavuga duti ibintu nta kuntu tugomba kubyihererana. Nibwo tubwiye amashyirahamwe ari mu Bubiligi, ari mu Bufaransa, ndetse namwe ari mu Buholandi, turabwira duti umwaka utaha hazaba isabukuru imyaka 50 ya kaminuza. Ubwo bafatira hejuru bavuga bati tugomba gukora ikintu, tugomba gukora akantu. Nibwo dutangiye kwitegura.
Mu gihe mwize muri kaminuza mwavuze ko mwinjiye mu 79, hari akantu k'umwihariko kabanyuze?
Ikintu cyanyuze ngiye ku giti cyanjye, ariko ibyo naribonye nyuma, ni ukwinjira mu ishuri ugasanga umunyeshuri ari sanzura, haba mu bitekerezo, haba mu kubaho, ku buryo nyine baduhaga na buruse icyo gihe ntabwo yari nyinshi, ariko yatumaga umuntu ashobora kugura utuntu hirya no hino mbega adahangayitse. Nicyo kintu nabonye nyuma abungu bashobora kugira kwifuza cyane. Ni ikintu yego nyine abantu ari abakene, ari abakire, twese twinjiragamo ntawarebaga undi ngo arakize cyangwa arakennye. Ugasanga abantu bose barareshya, buri wese afite ikimutunga, buri wese afite ikaramu, ikayi, atajya gusabiriza hirya no hino, atajya gukora. Ibyo ni ibintu bitagira urugero.
Birumvikana ko nyuma y'imyaka mwavuye muri kaminuza byinshi byarahindutse, u Rwanda rwarahindutse, kaminuza yarahindutse. Bwana Shimamungu, ejo kuwa gatandatu tariki ya 2 z'ukwezi kwa 11 nibwo mwizihije iyi myaka 50 kaminuza yujuje uyu munsi. Ejo mwizihiza iyi sabukuru muri kaminuza ni Université Catholique de Louvain mu Bubiligi. Icyo mwazirikanye cyane ni iki?
Twazirikanye cyane ukuntu twese twabagaho nyine twisanzura hanyuma abantu benshi barahura bagasuhuzanya abenshi turaziranye kubera imyaka ntabwo twagiyemo icyarimwe twese bizamuka mu myaka ariko nyine usangaga guhura n'abandi gushobora kuganira n'abantu ukamenya abantu baje nyuma ukamenya abantu bari bakuri imbere utigeze umenya icyo gihe ugasanga ni ibintu byiza ku buryo turi benshi cyane burya nuko nubwo twavuye mu gihugu hashize igihe ariko rero nyine nasanze turi benshi cyane
ni benshi n'ibitekerezo binyuranye abantu bagiye bunguka byinshi nyuma ya kaminuza ahubwo abantu bagira bati muzi neza ko intego ya kaminuza yari Illuminati Salus Populi urumuri n'amizero y'abaturage tuvugiye mu byo mwari murimo ejo mu karebano hirya no hino by'abantu bagenda bakora hirya no hino mu mirimo yabo isanzwe iyi ntego ya kaminuza mwabonye rasakayite ku bantu bize bakarangiza muri kaminuza
icyambere na mbere hagati yacu ni ukugira urugwiro ikindi kandi turi mu ntuza nyinshi cyane muri dufite za orientation nyinshi cyane ku buryo ntabwo twese duhurije hamwe ngo usange abantu bamize ibingibi bari hamwe bonyine abandi bize ibiriya twese twahuriye hamwe dushobora kuganira ugasanga nicyo kintu cyadushoboye nk'uko twahuzwaga muri batisi twinjiraga muri universite bajyaga batubatiza ariko nyine ugaheraho ukamenya n'umuntu wiga muri siyanse ukamenya umuntu wiga muri letere ukamenya umuntu wiga muri duruwa ibyo bintu byose byongeye kuduhuza nk'uko twajyaga duhura tujya muri batema ubwo rero nyine ikintu gitangaza cyane ni uko usanga twese dufite ibitekerezo binyuranye dufite ibitekerezo bya politiki binyuranye ariko wasangaga twese dushyikiranye tuvugana ibya politiki twabishyize ku ruhande akaba ari nayo yari intego yo gushobora kuvugisha abantu bose nicyo kintu kiranga universite ni ukurera abantu bafite ibitekerezo binyuranye ariko nyine bakabirenzaho bakongera bakaganira
murebye nyuma y'imyaka 50 bwanashima mu ngo mwinjiye muri kaminuza muyigamo birumvikana ko kwiga mukiri mu mashuri yisumbuye mwumvaga mwajya muri kaminuza ko ari ikintu mube mwageraho mwiga muri kaminuza murayirangiza murayihigisha musubije amaso inyuma nk'abatangiye muri kaminuza ubu ngubu cyangwa se abayigamo n'abayirangijemo muhereye ku byo kubiganira n'impaka mwagiye ejo nk'inama mwagira umuntu utangiye kaminuza ubu ngubu ni iyihe
inama namugira ubu ngubu bisigaye bikomeye kubera ibibazo by'amafaranga abanyeshuri bajya gukorera amafaranga hanze bakaza ni ukugerageza guha igihe kinini amasomo ibindi byo ku ruhande ni by'ubuzima n'ubundi ariko rero numva icyangombwa ari amasomo ntabwo ubu ngubu ntabwo bagombye kurangara nk'uko kera twajyaga turangara kubera ko nta kibazo twabwa dufite cy'ubuzima ubu ngubu ni ukubyitaho cyane kandi burya kwiga muri kaminuza ntabwo ari ubusa ko natwe twatangiraga tutazi ibyo tujya uvuga uti mfashe ibingibi ati nta hantu bizangeza cyangwa se ukavuga uti ibingibi bizangeza kuri iki ngiki ariko ntabwo nta n'umwe wakekaga aho tuzagera hari benshi bagiye batakara mu nzira ariko rero ikintu icyangombwa ni uko iyo ugeze mu ishuri umenye uti ibi ngiye kubikora ukiha gahunda yo gukurikira amasomo ku buryo bikugeza ku kintu ntujye muri universite uvuga ngo ndagenda ngo nibinanira ngo ndagaruka wowe ni ukugenda ushaka gutsinda iyo niyo nama umuntu yaha umuntu ugitangira ubu ngubu
mbashimire cyane bwana Eugene Shimamungu nibutse kandi mwe mukomeje kutwumva ko iyi ni radio Ijwi ry'Amerika yumvikanira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda muri uyu mwanya turi kumwe
yenitwa Donatila Mujawa Maria nkaba ubu ngubu nigisha muri University ya Ottawa
mwize muri kaminuza ryari mwebwe
nahageze muri 80 mparangiza bakaroreya muri 83 ariko nkaba narigaga ibijyanye na siyanse byo twita shimi ntabwo nzi mu kinyarwanda uko umuntu yabivuga
hanyuma muri Canada kandi turi kumwe muri uyu mwanya
na FTN Mashozera nanjye nageze iruhande mu mwaka wa 80 mpava muri 84 ubu ndi muri Canada nkorera Agence du Revenu du Canada amaze mu myaka 12 nkoramo
ndabashimiye mwembi kuba mwiteguye ikiganiro cyacu cyane cyane kuri uyu munsi kaminuza nkuru y'u Rwanda yujuje imyaka 50 mbahereyeho madame Donatile Mujawa Maria musubije amaso inyuma imyaka mwamaze muri kaminuza muri umwe mu ba abara abakobwa navuga abagore b'u Rwanda bize muri kaminuza. Kaminuza mwe muyibuka mute?
Yampaye byinshi ariko cy'ingenzi navuga cyane nuko kwiga muri ya kaminuza nyarwanda byatumye menya kumenya gushishoza maze ngashyira mu gaciro mu mibereho yanjye ari mu buzima bwanjye bwite ari mu kazi ari no ku nshuti tubana ari no mu buzima rusange wenda mu magambo makeya mu buzima bwite ubu ngubu navuga ko ubumenyi nakuye muri kaminuza aribwo bumpa guharanira kudatsikamirwa ku nshuti bituma menya kubana na bose ubundi muri mu buzima rusange ngashimishwa no kugira icyo namarira abandi ntakurikije ko hari icyo duhuriyeho.
Birumvikana ndumva ibyo mwakuye muri kaminuza mubigeza no ku bandi.
Mbese niyo shingano.
Ndabashimiye cyane Madame Jean Maria Donatire. Bwana Etienne Masozera mwe nkuko narimvuganye na Madame Jean Maria mwe kaminuza nkuru y'u Rwanda ikintu mwumva mwagira muti ni ikintu ntazibagirwa kuba naranyuze muri ya kaminuza ni iki mwatubwira?
Karekezi ninjiye iruhande nkiri umusore muto ni ukuvuga ko usibye ubumenyi mu icungamari ibintu byari bishya kuri jye ari byo nkoramo na n'ubu ubwo urumva ni inzira ya mbere ba iriya kaminuza yancishijemo nize no kubana n'abantu abo duhuje n'abo tudahuje nahakuye inshuti nyinshi na n'ubu zikiri mu buzima bwanjye kindi mbona twari bake cyane twinjiraga turi bake ubwo wenda abari yubu ntibabyumva twari bake ni ukuvuga ko iyo nsubije inyuma nsanga ndi muri bake baherewe ubuntu ibyo byose rero bikaba bimfasha kuvuga ngo guca iruhande hari ikintu byahinduye kuri jye muri iriya myaka ine mbega kwa kundi umuntu akirema ngo amenye uwo ari we muri we n'uwo ari we mu bandi njye nsanga ibyo narabikuye iruhande kurusha ahandi hose.
Ndabashimiye cyane Bwana Masozera Etienne. Ndabashimiye cyane Etienne Masozera ku bisobanuro mutanze kuri imyaka 50 kaminuza nkuru y'u Rwanda imaze ishinzwe. Muri uyu mwanya natumiye undi munyarwanda wize muri kaminuza nkuru y'u Rwanda.
Yitwa Jean-Claude Munyandinda, abamenyereye nk'umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika ukorera mu Rwanda.
Jean-Claude Munyandinda, manje kugusuhuza cyane. Wize muri kaminuza nkuru y'u Rwanda, watubwira imyaka wizemo?
Ubundi kaminuza y'u Rwanda iherereye i Butare, njye nayinjiyemo mu mwaka w'1997, igihe natangiye mwaka wa mbere aribwo hari hadutse uburyo bwo kwigisha indimi, ubwo nagiye mu ishuri ryitwa EPLM cyangwa se Ecole Pratique de Langue Moderne, ryari gitangira ubwo ndangijemo uwo mwaka umwe mpita nkomeza naho mu ishami ry'indimi muri departement ntoya y'icyongereza aho nariharangije mu mwaka w'2002 aba nanahavuye nyine mfite impamyabushobozi y'icyiciro cya lisanse ry'indimi ariko nispecialije mu cyongereza.
Murebye imyaka itanu mwahamaze, icyo mwumva cy'umwihariko rwose mwumva mwakuye mwabonye muri kaminuza y'u Rwanda ni iki mwabwira abatwumva kuri isabo kuri imyaka 50 kaminuza nkuru y'u Rwanda imaze?
Ishusho umuntu yavanye muri kaminuza nkuru y'u Rwanda rimwe abantu baravuga bati uko imyaka igenda yicuma hagenda haba impinduka hagenda haba amavugururwa ndetse bagakomoza ko ireme ry'uburezi rishobora kuba ryaragiye rigabanuka ariko nakubwira ko wenda ubwo twarangizaga ireme ry'uburezi yari hari ku buryo umuntu atareba inyigisho zigiye zinyuranye yagiye avoma muri kaminuza y'icyo gihe.
Jean Claude, hari ikintu mwumva mbere y'uko mujya muri kaminuza mwumvaga bivuga kivugwa kuri kaminuza mwajyayoyo cyangwa se nyuma yaho nk'ubu mukabona ko hari icyahindutse, hari ikintu mugira muti cyahinduye isura?
Urakoze kuri icyo kibazo mbajije. Icyo navuga wenda nkanjye nkora mu ishami ry'imikino ku ijwi rya Amerika, ndi umunyamakuru w'imikino mu ijwi rya Amerika mu Rwanda. Icyo akenshi umuntu aba yitsaho cyane n'ibirebana n'imikino byagiye bivugwa ko kaminuza y'Utare mu mateka cyangwa se kaminuza y'u Rwanda yari ishingiro cyangwa se yari icyitegererezo mu kuzamura abakinnyi mu mikino igiye inyuranye, haba umupira w'amaguru haba umukino y'intoki nka basketball cyangwa volleyball. Icyo gihe mbere y'uko umuntu aninjira muri kaminuza byabaga bizwi ko hari abakinnyi bagiye baba intyoza, turibuka bitwaga baba Bayigamba Robert, bitwa Banzaramye Imana Ignace, nyuma haza hagenda hakurikiraho izindi generation cyangwa se ibindi bisekuruza by'abakinnyi beza muri volleyball. Icyo gihe ikipe ya volleyball n'indi mikino y'inyuranye ariko bitanze kuri volleyball yari ikipe ikomeye, abantu bavuga ko ari ikitegererezo gusa muri imyaka turimo birimo biragaragara ko imikino kaminuza iracyahanyanyaza, ariko impungenge zari nuko umwaka utangiza kurikiraho imikino izaba yasubiye hasi, bigaragara ko ari impinduka twakwita ko ari impinduka iri negatifu cyangwa se yo gusubira inyuma ku bintu byabaye kera. Hari ubwo abantu bashobora kuvuga bati wenda ni amakabya nkuru, ariko kugira naguha ni uko nk'ikipe ya kaminuza ya volleyball uyu mwaka nibyo koko niyo yatwaye igikombe cya volleyball itsinze amakipe akomeye arimo nka APR Volleyball Club, ariko ikiri kugaragara ni uko umwaka utaha ikipe ishobora kuzasenyuka ndetse n'abakinnyi bari bayirimo bose bakajya mu yandi makipe anyuranye, bigaterwa n'uko kwita ku mikino cyangwa se kubishyiramo ingufu bitakiri nka kera.
Ndabashimiye cyane Jean Claude Munyandinda.
Murakoze namwe itsinda.
Umushyitsi ukurikiyeho ni inararibonye, niwe mfura ya kaminuza nkuru y'u Rwanda kuko niwe wa mbere wiyandikishije muri iyo kaminuza. Mbanje kubasuhuza Dr. Venant Ntamvura, muraho cyane.
Muraho neza.
Muraho, murakomeye aho ni Gisagara?
Yego, turi Gisagara, turaho nk'uko bisanzwe, gahoro gahoro nk'urugendo rwo ku isi.
Urugendo rwo ku isi birumvikana. Ese mufite imyaka ingahe ubu ngubu?
Imyaka 87 n'irindwi n'amezi ane.
Ni imyaka myinshi, birumvikana ko ubuzima bwo ku isi mwabonye byinshi cyane. Uyu munsi nagira ngo Dr. Ntabumvura tugaruke cyane kuri kaminuza nkuru y'u Rwanda. Muri make mwabanza kwibwira abatwumva, ubusanzwe mu buzima mukora iki kuri iyi myaka 87?
Ndi Dr. Ntabumvura Venani, nkaba ndi umuganga Dr. Anetine, kandi nkaba ndi specialiste mu buganga ibyitwa otorinolaryngology, ni ukuvuga kwita ku barwayi barwaye mu matwi, mu mazuru, mu mihogo. Nabanje kwigisha no kuvura abarwayi. Ubu ngubu rero nk'uko ubireba imyaka yanjye itumye njya muri retraite mu kiruhuko cy'izabukuru, ariko rero nsa n'uwanze ikiruhuko, ndakomeza gukora ndanyaruka nkajya kureba abarwayi banjye, nakumva naniwe nuko nkajya kuruhuka.
Ariko harimo no gukunda akazi cyane, umwuga mwitangiye?
Umwuga ndawukunda rwose, kuva ndi umusore, kuva kera muri 1980 natangiye gukora mu by'ubuganga muri 1986.
Ni kera cyane.
Ni 1986. Ngenda nzamuka gahoro gahoro, natangiye ndi infirmiye, nkomeza ndi assistant medical, none nshaje ndi docteur en médecine.
Ariko uwakumva ijwi ryanjye Docteur Ntabumvura arumva rirangurura, nta makaraza nta kibazo?
Ayo makaraza si ngombwa, nk'uko ukwihagararaho. Yego, iyo nshoboye ndavuga ndanaririmba. Nuko
none se
umuntu agerageza guhora yishimye?
Iryo ni ibanga ryanyu?
Yego.
Umwize ubuvuzi, muvuze ko munaririmba no guhora mwishimye, ibi byose mwabivanye mu mashuri mwize, ni ibintu mwakuye mu muryango wanyu?
Mu muryango wacu nabambeshye, kuko muryango wacu se abaganga bari bariho. Kuririmbaho ni uko data yakundaga kuririmba, yari n'umwarimu, nuko umwarimu w'agacikisimu tukaririmba nimuhira tukaririmba, ngira ngo niho naba narakuye icyifuzo cyo guhora ndirimba. Iyo nshoboye ndaririmba.
Ni impano nziza Dr. Ntabumvura. Reka gato tugaruke kuri kaminuza nkuru y'u Rwanda. Nk'uko mubizi muraho Gisagara, nk'uko mutubwiye ni hafi y'iruhande aho kaminuza nkuru y'u Rwanda yatangiriye yubatse. Mwatubwira mbese Ruhande muri 63 hari hateye hate?
Aho ntuye rero hitwa Muzenga, hagati ya Gisagara na Butare. Kuva ku Muzenga ujya Butare ni kilometero 10, kujya ku iwanjye ujya ku Gisagara ni kilometero 5. Urumva ko ntuye mu cyaro rwose. Umbajije Ruhande uko yatangiye imeze, Ruhande se nayikubwira nti ifite amateka maremare burya. Ruhande yahoze ituwe n'abaturage kera, wibagirwe ko ari kwa Mpandahande.
Mpandahande ni nde?
Mpandahande ni umuhinza wari uhatuye, mu gifaransa babita roatore umuhinza. Uribuka amateka y'u Rwanda avuga ko Rwanda yavuze ati ngira Ruhande rimwe kwa Mpandahande ajya kuhigarurira. Ibyo rero ni amateka y'u Rwanda ndashemutsemo cyane, ariko ibyo nabonye n'amaso yanjye. Ruhande yari tuwe n'abaturage, hari intoke nyinshi. Buke rero haza abasirikare b'Abanyekongo n'Ababiriki, kuko icyo gihe nta basirikare b'Abanyarwanda babagaho, twari tugikoronijwe n'Ababiriki.
Ubwo ni muyihe myaka?
Za
30, 40.
Je nabutse muri 26. Ubwo rero muri za 28, 29, abo rwose twarahanyuraga tuhakikiye, ndi hamwe n'umukecuru wanjye mama ajya kumvuza Butare. Ubwo narahabonaga. Icyo gihe iruhande hari hatuwe n'abasirikare babitaga ngo ni rejima, umutwe w'abasirikare ijana
b'Ababiligi.
B'Ababiligi n'Abanyekongo. Icyo kigo kiza kwimukira i Kigali. Amazu asikararaho. Muri 1929 haza abafurere bita ngo ni abasharite, nibo bashinze iriya groupe scolaire twizemo, groupe scolaire officiere nibo bayishinze. Baza bacumbika muri ayo mazu asigayemo ubusa, niho babanje kuba
abarebaga
rwose iruhande. Muri 1933 batangira kubaka ku Kabutare, hariya hafi ya katedrali.
Ndahabona.
Bituma rero amazu asigara ubusa. Ya mazu ntiyabimfa busa, bayahinduramo amacumbi, bubakamo ndetse n'ikigo cy'amashuri abanza yigirwagamo n'abana b'Ababiligi. Ecole primaire mwajyaga mubona ikintu bita batiment centrale, hagati bikikije nka rectangle mazu asize irangi ry'umweru
igaragara cyane,
kandi etage. Andi mazu yubatswe iyo inyuma yaje ashingiye kuri ayo ya mbere. Ayo mazu aba ecole primaire y'abana b'Ababiligi. Bigeze muri 1960 Afurika itangira gusaba independence yayo. Kongo ibona independence, u Rwanda n'Uburundi bitangira gusaba independence yako. Noneho Ababiligi bati wakuramo akacu karenge, mbere na mbere tubanje duhungisha abana bacu. Ntabwo ecole primaire kibabereye, nta mutekano urino,
nuko
amazu asigararaho harimo ubusa. Ayo niyo mahirwe yacu rero.
Ubwo ni iyo myaka ubwigenge buri hafi kuza, ubwigenge buraza 1962. None se Kaminuza Nkuru y'u Rwanda yatangiye ku itariki nyirizina tariki ya 3 y'ukwezi kwa 11, 63, ubwo se yatangiye ite?
Yatangiye ite buhoro buhoro, yatangiye ngorane zimwe na zimwe, kubw'amahirwe n'iki Imana yashatse kutwihera, ihura n'umunyakanada wari rwose uzi icyaganije, yumvikana na Leta y'u Rwanda. Leta y'u Rwanda nayo rwose irashimangira iti ndashaka universite yanjye, kuko haje abantu benshi baza kubwira Perezida, bamwe bwe rwose twaraganiriye nabo benshi.
Gregory Kayibanda
ati mwebwe muri abasazi murakora ibintu bidashoboka, universite se mu Rwanda ni universite nyabaki, wakohereje abana banyu bakajya kwiga i Burayi ngo barashinga universite, nta mikoro mufite, ubwo muzi ko universite ihenda kurusha ibyo guverinoma ikoresha. Ubwo se ba minisitiri muzabahemba iki? Iyo ukaba urwitwazo rumwe, arwima imwe bayifashijaho, bakubiteho n'indi arwima ya kabiri ngo muratigishe. Ubwo se abanyeshuri muzabakura hehe? Nta za koleje mufite, imanite nta ziriho. Padiri Rebeka rero bakabimuhata cyane, bigeze ubwo rwose asa n'ugiye kwisubirirayo. Ndi umwe mu baganiraga nawe, kuko nari ndi muri pozisiyo ituma mubona mbese nka buri munsi.
Ubwo mwakoraga he mwe?
Icyo gihe nakoraga muri Ministeri de la Sante, yari Ministeri, yari Interior, Afere Sociale na Sante Publique. Yewe rero nari nshinzwe Departement yose ya Sante Publique. Uvuga ko ivyerekeye ibitaro za dispensaire abakozi abaganga byose nicyo wabiyoboraga.
Ni ukuvuga ko uyu Père George André Lévêque mwari muzanye cyane?
Cyane rwose cyane, yaraje amingukira tukaganira ibyo byose. Rero abaza rero baje kugira ubansanze muri iyo ministeri bakibwira yuko ngo ndibo batega amatwi nkurikiza ibyo bantumye ngo njye kuvuga ko ngo bagiye kutwangiriza badukoresha ibintu tutazashobora. Ntibamenye ko njye nifuza kwiga, naramaze kwiyandikisha kwa Padiri Lévêque Université nirabaho, ariko yaranyanditse. Twaganira rero, twaganira nkamubwira mbere na mbere, fungura ibyo bumvise. Ababikubwira ni bande? Ese ni abantu bifuza ko tugira université cyangwa n'abantu batanabishaka?
Ni ukuvuga ko rimwe mwabaye imfura ya Kaminuza Nkuru y'u Rwanda?
Yego, nijye wanditswe nimero ya mbere.
Nimero ya mbere rimwe 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 cyangwa 000 rimwe?
00 rimwe rwose.
Muri kaminuza?
Icyo gihe nabwiye Padiri Lévêque, numva rero Padiri Lévêque ni abo wiritaho, jewe mbere na mbere ndashaka kwiga nyandika kandi nzakuzanira n'abandi. Koko rero narabikoze.
None abandi mwakurikiranye muri kaminuza, tuvuge nimero 002 003, mwamukibibuka?
Rwose none se twatangiye mu byibura nakubwira ko twatangiye muri Faculté de Médecine turi 15. Ariko twaje kurangiza dusigaye turi 9.
Mwari bake?
9. Ariko buri mwaka hazaga abandi.
Biyongeraho abandi bakavamo.
Naho rero mu zindi faculté zose uzi bateranyije bari 49.
Ubwo yari amashami atatu?
Yego, yari amashami atatu.
Abandi mwatangiranye n'abandi b'Abanyarwanda mwamwibuka Dr. Ntabumvura?
Ese ko bitahiye Imana yarabahamagaye. Ndareba nka Docteur Akingeneye Emmanuel, Docteur Alexandre Mugabushaka, Docteur Gatera Geoffroy, Docteur Claudien Kanirimbi,
birumvikana amazina agenda yibagirana buhoro buhoro ugasanga
ntibakiriho, barapfuye. Yewe usigaye ngo hari nzaba ari nkuru simbizi.
Imana ikora ibyayo ku buryo bwayo, burya akenshi ni ibanga ryayo, ntabwo umuntu azi uko bigenda. None se ubu murasubiza amaso inyuma mukareba iyo myaka yose irangiye, uruhare mwagize mu gutangiza kaminuza y'u Rwanda benshi ntabwo twari turuzi, n'ubu nanjye ntangiye kubyumva neza. Musubije amaso inyuma, se mubona kaminuza y'u Rwanda ubu iteye ite? Imyaka 50 ishize itangiye
kaminuza y'u Rwanda, urazi amateka yayo agiye kura gahoro gahoro. Yabanje kugira ibibazo, ariko ibyo bibazo byose twagiye tubitsinda, kaminuza irakura. Byageze rero aho kaminuza bayifatanya n'irindi shuri, n'ikindi kigo cyaje kuvuka nyuma cyitwaga IPN, Institut Pédagogique National. None bararivanga barema université ifite campus eshatu, naho naje kubera recteur. Kuko
ryari muhe mwaka?
Muri 81 kugeza 89 nabaye recteur imyaka 8. Nije wabaye recteur wa gatatu
nyuma ya Père Henri Lévêque, nyuma ya Sylvestre Nsanzimana, hama mukurikiraho. Docteur Ntabumvura, iyo myaka mwari umuyobozi mukuru recteur wa Kaminuza Nkuru y'u Rwanda, ndayibuka kuko nanjye nicyo gihe nigaga muri iyo Kaminuza Nkuru y'u Rwanda imyaka 5. Ni nk'amahiri mwabaye nimero ya mbere mu gutangira kaminuza, imfura ya Kaminuza Nkuru y'u Rwanda, n'uruhare mwagizemo mu kuyitangiza, muza kuyobora iyo kaminuza muri 81. Icyo mwabonaga cyahindutse n'iki kuri kaminuza?
Cyane cyane hahindutse imibare y'abigisha, imibare y'abanyeshuri, imibare y'amashami. Yewe, hahindutse n'amasomo, kuko twatangiye tutavuga ngo byose bizarangirira iruhande, tuvuga ngo abazarangiza bazajya muri specialisation mu mahanga, ariko ubu ngubu ubungubu bafite gukurikira programu ya maîtrise hariya
birashoboka.
Ikindi rero nuko ubungubu sinzi ibyerekeye ihindagurwa, twari dufite universite imwe, none universite iriyaguye igize ibaye za koleje nyinshi.
Murakoze cyane rwose, ndabashimiye cyane Dr. Ntabumvura Venanti kuri uyu mwanya muremure mumpaye muduhaye kuri rya Amerika, mudusobanurira amavu n'amavuko ya Kaminuza Nkuru y'u Rwanda yujuje imyaka 50 itangiye. Kuri mikro hano i Washington mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi.